My boo boo. Boo boo, yeah, yeah. My boo boo. Pongo weluku. Weluku, eh. Weluku. Baby kwangu ni laita, anani washia galaita, ya nitota na niita, kila nikila na niita. My boo, boo boo, yeah, my boo. Mtoto kwangu na rofaida, ya nitoto ya ni soka waida, ya nitoto ya ni aida, aida, aida. Aida, 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 yeah. Ah, nikimukuta mepaki gari aida, roho yangu inasimama gaji juu. Yani mtoto nzuri sana aida, yani nikimuona yani yani mtoto nzuri sana aida, aida. Baby kwangu ni laita, ananiwashia galaita, yani mtoto ananiita, kila nikila naniita. My boo. Kwangu weluku. Mtoto kwangu na rofaida, yani mtoto yani soka waida, yani mtoto yani aida, 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 aida. Baby kwangu ni laita, ananiwashia galaita, yani mtoto ananiita, kila nikila naniita. My boo boo, boo boo, yeah, yeah. My boo boo. Kwangu weluku, weluku, eh, weluku. Aida, 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 Aida.